Hello.
Hello, Ashuru.
Wahani, marhaba sama.
Ah, marhaba wiyan wala Ashuru.
Waandu way waxan doonay wata ala yani waxan sala tiktiga.
Tiktiga soo taa wata doonaysa.
May wata ala intuga tiktiga no sa.
Tiktiga soo taa wata doonaysa. Wata ala kasoo asa tiktiga soo taa.
Ah.
Iyo way yahay wala number baan ku soo diray message. Haana number ka laado in ka wata ala joogay.
Iyad way.
Ay waxa weeyaan ever 9.
Ay.
Shayatoon.
Shayatoon.
Si ka soo saaray. Ever 9 shayatoon ma qasoo la?
Ah.
Continuity.
Continuity.
Shayatoon.
Shayatoon.
كنت هنا لح
كنت هنا لح
سعيد بقى
هاي
يلا سلام.